hata staki kukuibia. Najua we ni hustler so Buddha joy is here. But since you're all here, nime grow na ile kizazi ya no fear. Hakuna jani kuja kwa mlango wako kukubishia. So sai, nipate tu ganji mente share. Nipate ganji mente share, Buddha. Nipate ganji mente share. Mzae, ndo nimeanza job 2 days ago. Na track ni safe, ndo ningie ndani slando. Nili bribe nipate job jo, truki mchango. Mother ni msik, ako pale dando. Sijapanda mat ni safe, ndo nimbaye dawa. Hoping manze, vitu zitakuwa sawa. So, niwache ganji mente share. Please manze, niwache ganji mente share. Kila mtu ana shida na yako staki kusikia. Ata ukini show nini, si ati nitasusia. Imagine, haikuwa iye yangu career. Vile unanicheki hapa nina degree ya engineer.
Wife ana full, na mtu wipia ni msik. Ile pina konayo manze muda muulia. Usini sumbue, nikisaka makoboli. Ni vile 844 imetupiga mandole. Nipatie tu ganji buda mine share. Nipatie ganji mine share. Nipatie ganji mine share.
Bro, tume grow from the same struggles. Kumekuwa pia na wagondi kwa my samples.
Usinite mgondi buda.
Iza siku manisha kuita hivyo. The more unatumia hii kitu unakaribisha kifu. Niko na punch hapo, labda nikupe kiso. Kwa sae noche tui ganji minda ishia. Noche tui ganji minda ishia. Noche tui ganji minda ishia.
Oya, oya buda. Buda wacho fala. But unajua maparo wali spendo sana. Ilifika point mina wao tukakosana. I'm depressed bana. Nimona asara iyo doya chuo. Wangeni peni fungwe biashara. Irony ni ma dropouts nyo madosi. Mina degree yangu sina msosi. Buda, nipatie ganji mina ishia.
Najua nani yako na ganji.
Nipatie ganji mina ishia.
Najua nani yako na ganji.
Buda, nipatie ganji mina ishia.
Najua nani yako na gun pia nani yako na njora. Lakini nime decide vile future nitaichora. Wejua kwanza I'm the only son. Nime raisiwa na single mom. At least nimfraishe pone. Niache tu mom. Niache tu iganja minta ishia. Sitasema niache tu ganja minta ishia.
Itabidi nime decide.
Niache tu ganja minta ishia.
Itabidi nime decide. Buda pole bro. Hosi ya mtoi, wanangoja pale do. The government ndio naangaisha. Na, nilini, anga inaisha. Wacha mtoi ya leave madhako ashaona maisha. Lazima to choose, hata kama na chachisha. It was nice while it lasted.